aku daki. Ondo kazako umeachwa, hakutaki. Nenda zako,
simu unapiga hapoke, yupo bize. Unamwita hatoke, yupo bize. Siku inaisha hamonge, simulize. Ila kwenye mapenzi hakuna ubize. Chakujisumbua sumbua we utajiwa bure. Unapenda kupendi, hisia zipo kwa yule. Wanapika na kupakua walianza toka shule. Unabaki una cry, don't trust anybody. Basi hana muda na time usimgasi. Hana shida na wewe. Basi hana muda na time usimgasi. Hana shida na wewe.
Hakutaki.
Zako niliachika, nilihuzunika. Nikasema yote ya dunia hayakai yanapita. Nguvu ya kusaka pesa nikaongeza, nikala nikapendeza. Nikasema no garawa, sina cha kupoteza. Nianitishi tishi, wala nibabaishi. Kunipenda hiyo vipi, nianache sirudi matapishi. Hakupangusa we mpanguze, fika kususa, usimtafute na we msuse. Chiki 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 chiki, tena kama bigiji. Chiki ni chiki 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 chiki, tena kama bigiji. Chiki ni chiki.
Hakutaki. Ondoka zako, umeachwa, hakutaki, wenda zako.